Naonyesha ice, nimeng'ama ice. Guess what? Nimewaka cap shot, best price. Naonyesha best tights, then flights. Na pop champagne, and we will show ule friends. General toka mtaani, TGHA kwenye tens, okay. Chini booty kat pens, nikiwa club kando quake. Siri watu wa mtaa, lives kwa Insta sana wala Facebook. Woo. OMG kwenye corner flani, need meet now. Kuinua brand, kachukua beats and the flow now. My flow aki pro bro, nasikia style to bang. Nani kusikika mtani, nazanita ngwea mwenye new sound. Ma popo dumi apo room, katoto kichwa upo full. Ma chinjo geto da full, na kapasho kubwa ya kupoza na ice. Nimeng'ama ice. Guess what? Nimewaka cap shot, best price. Naonjesha best tight, then flights na pa. Gafla baby. Mass classic.